in the mix. The international boy, DJ Perez.
Changanya tende na maziwa, adhiki utamu wako. Pone pembe mchisi ya miwa, mita kunywa tuyo yako. Unyako nilipochezwa, hivi somo yako nani? Mana unayo ninogeza kwangu ni makeni yagi. Na magiza vingereza mara amkoni, mengine siwezi kueleza mana haya barani. For spending no voice spoiling sana, give gift gifty mwenzu na changanya. Eti nakosa mimi na nyomba wewe msama. Unajua ni utoto kikuwa tacha, tukigomba na waipu nikuwa ukichelewa unafua. Unyako nilipochezwa, hivi somo yako nani? Mana unayo ninogeza kwangu ni makeni yagi. Na magiza vingereza maro amkoni, mengine siwezi kueleza mana haya tarani. For spending no voice spoiling sana, big gifty gifty mwenzu na changanya. Eti nakosa mimi na nyomba wewe msama. Kukupenda ya fungu sabana. Na mina tulizana. Tupendane kiyama.
Shuka kenjo isio mua, mdogo dogo mtake teke. And I wish I could be a bit uni lalie. Chuchu atono, umenipa nini, mbona kila nikisizia. kanenge Nasinzia nikipuwaza Nasinzia nikikuwaza Nasinzia nikikuwaza Ila siku ya kalenda Nasinzia nikikuwaza
The International Boy, DJ Perez DJ Perez in the mix
Nakusalimi Kama una nafasi Kama una nafasi Itika nyomoni Mweza kodi Napato na mbagasi Minaomba kasi Ito ya moyoni Oh, mana sili silari Kiesa mungu Nesfiki tato Halbadili ya penzi na nipati Nasipata fadhali mtani huwa toto watu Kuficha tena siwezi kama nuna na iwe nuhuma Na unabara ni mwambi L-O-V, I love you L-O-V, I love you L-O-V
Fire assembly party with the international boy. In case of an emergency, stay calm and feel free to raise the alarm straight away. I am your captain.
Mashairi ya na musunani fewe
Akili unaisuzua
Akili unaisuzua
Iweza kona kutana
Iwe
wenge kuchagua
Aliwe wenge kuchagua
Atange sali wapacha
Oh, mana sili silali Kesa mumo Yesfiki tatu Halbadi ya mizi na nipa Homa homa Nasipata fadhali Siutani uwa Toto watu Kuficha tena siwizi Kama noma na iwe noma Na unapara ni mwambi
L-O-V I love you
Perez in the mix.
Run. No matter what happened, I can't stop dating. Nina imani kwa mapenzi. Ipo siku ntapata kunienzi. No matter what they do, I can give it up. Hata waburuze wangu mtima. Mimi bado nina subira. I believe yupo. Aliumbiwa mimi yupo kwenye sayari. Ipo siku ntamona Wala stofanya tena misunguko Nikakutana na miluko Madanga wandini Karibu roho wanitoe
yeah. Wherever you are Whatever you do I'm waiting for you I'll be waiting for you Wherever you are Whatever you do, I'm waiting for you. I'll be waiting for you.
I'll be waiting for you. Waiting for you. You.
Anu ose maridali. Na kufikiria. Imisi ose nasenga. Imana ikurine. Anu ose my darling Na kufikiria Imisi ose nasenga Mana ikurile Nda kuridiri baby Ridiri baby Baby Oh na 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 Imani kuridiri baby Ikurine baby
nikakutana na milupo madangajini karibu roho wanitowe. Wherever you are, whatever you do, I'm waiting for you, I'll be waiting. Alafu kuna ya mimi na yeye, kama mchuzi ungwe bila nyanya, ndo mimi paswazi bila yeye. Nikweli mie napenda utani, maswala la kupenda yeye niko serious. Na ukitaka unjue kiundani, basi mtongoze ni kuonyeshe kazi. Wenyewe ndo na huyo huyo, yani nina moja mpenzi. Wenyewe ndo na huyo huyo, ni mambo ya kuchitisia wezi. Ah baby, nakupenda paka naisi baridi. Ah baby, nakupenda paka naisi baridi. Ah baby, nakupenda paka naisi baridi. Ah baby, nakupenda paka naisi baridi.
Trump, this is amazing.
The International Boy, DJ Paris.
Kufu, naomba ni wasilishe kesi. Namleta mhalifu, anafanya moyo wangu uenderesi. Huyu kanifanya mimi nimekuwa msebe. Imekuwa ngumu sana hata tu kutoka nje. Na ukubwa wa tedana nalete wapi mete. Sipokula wagobana, eti hataki nikonde. Mwenyewe ndo
International Boy, DJ Perez.
Kama samaki akifa kwenye maji, acha nionekane sijiwezi. Siri ya mtungi naijua kata. Ni mara ngapi nimeumizwa nikalia. Ulize lijicho, hawa watu hawa hivi kweli ni watu wa Mungu hawa? Mbona hawana huruma hawa? Dar es Salaam mtanitoa roho yangu. Mimi siwezi kuishi bila kupendwa, bora niende
Mombasa.
Nikajaribu zari langu mimi
Mombasa,
naomba mnipoke
Mombasa.
Abu Somadi natezeka mimi
Mombasa.
Pate mtoto wa mtu nimpende, nimpende salamu zifike bongo. Dhahabu chini ya mtende, na mimi tulize ubongo. Nachoka mimi nachoka, ulialia kama mtoto. Basi nijipate nitulie, usha nitosha msoto. Hawa watu hawa, hivi kweli ni watu wa Mungu hawa? Mbona hawana huruma hawa? Salama mtanitoa roho yangu. Mimi siwezi kuishi bila kupendwa, bora niende
Mombasa.
Nikajaribu zari lako mimi
Mombasa,
naomba mnipoke
Mombasa.
Akusoma ninateseka mimi
Mombasa.
kitu unadai haupewi. Unadunda dunda mbaka unakera. Kwanini kitu gani mbona sielewi? Usiatamani mapenzi moyo, niache na pumzika. Kila nikikusikiliza moyo, mwishoni unabadilika. Kipi kisichoeleweka moyo, wataka kunidhalilisha. Mbona mimi nimeridhika moyo, maisha yangu ya usingo. Nilipoteza furaha, ingali bado ni kijana. Wakati macho natoa machozi moyo, wewe ulinitizama. Shida yako moyo, unakata kwa kutizama. Vinavyoelea viliundwa moyo, sitaki kujichanganya. Moyo, 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 punguza kihelehele na mapenzi. Moyo, 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 kwa nini umpende ambaye hakupendi?
The International Boy, DJ Perez.
Moyo wangu ulipenda wengi, wakakutenda wengi kwa maringo. Pamoja na kupitia mengi, bado ukanishauri siwe single. Moyo wangu ulipenda mwali, nikatoa mali, tukala na wali. Ndoa ikawa dosari, nikimoja chale tukufika mbali. Mapenzi unanganganiza, mazako hayaoni. Yani unaumizwa, lakini haukomi. Fanya tupumzike sasa, mambo ya kupenda penda utafanya wanizike. Mbona una huruma hivi moyo umetumwa wewe, manisha wishi minipende wewe, mwisho naliaga tu mwenyewe. Moyo, 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 punguza kielele na mapenzi. Moyo, 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 kwa nini umpende ambaye hakupendi?
Call me DJ Perez.
For your love, oh baby, I never let you go. I choose you over and over, I never let you down. My baby, oh, my body de shiva. Unavoni wainia, kwa mapenzi meshiba. Sija muona mtoto mwembo zaidi yako. Hata bila make up bado wakufiki, hakuna zaidi yako. You're more than a lover, you're more than a lover. Nikikonjika wajua pa kushika, wajua pa kushika. Wani Mungu walikuwa na mapendeleo,
pendeleo.
Wajuliza maswali ya nipaka leo,
paka leo.
Sitamani mpenzi kumpenda mwingine. Sitamani mpenzi, my lady, my lady, maisha ni mwangu wendo pambio. Unawaka kamata, kila napokuita pambio. Waniite tutadio, nimetangaza mpaka kwenye radio. Wanajua wendo babyo. Everything I do ni kwa ajili yako tu. Na mini bado nipo duniani kwa ajili yako tu.
My lady,
my lady.
baro sija mwore Wapu kufikia tarobo Kichwa kina mambo mengi la upendo wako baro na uwona Nikifumba machu baro na kuwona How beautiful you are, baby Basi napenda unavyo nidekeza, baby Nikikose unigumbezi unanielekeza, baby Mweza kura penda unavyo nidekeza, dani Nikikose unigumbezi unanielekeza, baby Kama siyo mtu wako wewe Kuturivu mingi upata wapi Kama siyo moyo wako wewe baby Kupendo auto wapi Kama siyo
Nakusate nao Utadhania siyo wangu Kama siyo mali yangu oh, Msiri wangu Kama ndo kwanza na mwona Ameridhia shida zangu Na iki kidogo changu Kikubwa cha barabu Tukikosa wali atadonda Asapora nikuambie Hakuna neni jua mie Kama mbavyo baby Vile unavyo, baby Basi napenda unavyo nidekeza, baby Nikikoseo nigumbezi unanielekeza, baby
Mweza kura penda unavyo nidekeza, dani Nikikoseo nigumbezi unanielekeza, baby
Kama siyo utu wako
A legendary time catch a wine up a stand in the bamba Na siwezi sema sana Tena siwezi bonga sana I never had a type in my life when it vibe down in bamba Na siwezi wacha nyama Tena waskulagi sana Leo silali Nikukesha mitungi na washa na choma Tena sijali Yamewashinda yao yetu wataweza Leo silali Nikukesha mitungi na washa na choma Tena sijali Yamewashinda yao yetu wataweza
International boy, DJ Perez.
Yeah. A legendary time catch a wine up a stand in the bamba. Na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life been if I've done the bamba. Na siwezi wacha nyama. Tena waskulagi sana Leo silali Nikukesha mitungi na washa na choma Tena sijali Yamewashinda yao yetu wataweza Leo silali Nikukesha mitungi na washa na choma Tena sijali Yamewashinda yao yetu wataweza
Mapenzi mini profesa Ajue yo Hakuna na mambo ya juu 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 Oh my love Najua mungu atatulinda naomba Oh baby Leo silali Nisho brote tunaita gizi atorine Bili ya hali
hakikisha hiyo bila sipewe mwingine. Leo silali, kesho bote tunatakizia dorime. Natamani ubavu chuma upande mwanaume washinde. Wakati
finale,
oh, watatupenda
finale.
Refari
finale,
uliza kipenga
finale.
Wakati
finale,
oh, watatupenda
finale.
Refari
finale,
uliza kipenga.
Busara, heshima na hisani.
Ananiezi hata kwenye ngumu ali. Tupanga gani hata kwa daga na ugali.
Oh, mashallah. Penzi la mama kwa mwanawe, tena la kipekee.
Ah, tena dika baby. Mkubebe mgongoni ulale usingizi.
Matatizo day, day by day. Matatizo haya kumi.
Matatizo day, day by day. Matatizo haya kumi. Jamani, mapenzi ni Mungu. Mapenzi uaminifu, mapenzi ukarimu, baby. Mapenzi maridhiano, hayana mwenye.
Siwezi kukusaliti kisomtaji, na yatamini mahusiano yetu.
kama Mungu alinde.
And I will ride his wheel until the hill fall off. Ukidondoka na dondoka na wewe. Cause if you ain't got love then what do you want?
I'd rather be with you in this cold world.
Kuna mapaka mjini ila mama sio.
Kuna madango mjini ila baba sio.
Uamuzi bora nilofanya ni mimi kuona wewe.
Kama sio wewe ni bora ni wewe mwenyewe.
I got you.
Mapenzi muziki wa wakubwa wacha ukeshe. Kuwa ya mapenzi joni kuogeshe. Wezi kuficha isia jionyeshe. Kupate shit tag na mention.
Vinazaga vihoma homa wewe ukiwaga mbali nami. Kwa morubaini ya viwezi pona wala nikinywaga makwinini. Kukasirika nisuna wewe kunibembeleza ni faradhi. Watafute minje kuzichuna mana sijomboga mikufanya kazi. Basi nichumbe bini kuchumbu wasatupenda ziwaja Yesu. Nichumbe bini kuchumbu kula ushibe kazi ya kungumu. Nichumbe bini kuchumbu wasitupenda ziwaja Yesu. Nichumbe bini kuchumbu kula ushibe kazi ya kungumu.
Chukua nafasi kama umesoma file. I love to make you happy. Napendo na vismile. Umechukua nafasi kama umesoma file. I love to make you happy. Napendo na vismile. Kipato pendo wa thamani ya mtoto kwa mama. Ni upendo wa milele hawezi kuhama. Hata njia ya matope hawezi kwama. Drama drama bana watu wengi lawama. You're my queen, I'm here to save you. Deep in my heart girl, I'll save you. I make you proud baby, I deserve you. Every little thing that I do is for you. I'm gonna do what I gotta do. Stay true to myself, stay true to you. Ooh, when you call my name, I'm coming through. Nitapanda na kushuka, nitapaa if I have to. Kila subuhi inang'aa because of you. Dunia nzuri tabasam na wingu la blue. Kishika mkono wako tu, I know it's true. Hisi kawaida, is it something brand new?
Basi ni chunde vini kuchungu. Wasa tupenda ziwaja Yesu. Nichumbe bini kuchunga ushibe kazi ya kumunga. Nichumbe bini kuchunga ushibe kazi ya kumunga. Nichumbe bini kuchunga ushibe kazi ya
kumunga. Wendo unanipendeza, dunia ninajua. Umu ninajipongeza, najua kuchagua. Na pale ninapoteleza, siku nitawakajua. Tachiles na kutupeza, nukubwa tunakuwa. No baby, these girls in loyal. Umbe walitaka pesa, nikawapa moyo. Baby, these girls in loyal. Wapenda sufuri nyingi, niliwapa moyo.
International Boy, DJ Perez.
The International Boy, DJ Perez.
DJ Perez in the mix.
Su wangu na thamani, yeye peke ndo anavijua. Ndo maana tuachane, wa peke peke mnajisumbua. Utu wangu na thamani, yeye peke ndo anavijua.
ndo maana tuachane. Mapeke peke mrejis. Uzuri wako unanifanya nijulize, kiasi gani Mungu alikuwa gabize. Sa kwa nini kuumize? Sa kwa nini kulize? Neno lako sheria lazima nsikize, hakuna anayependa kawabize. Sa kwa nini kuumize? Sa kwa nini kulize? Oh baby, these scars in moyo. Nikawapa moyo. Baby, these holes in loyo. Wapenda sufuri nyingi niliwapa moyo. Nibora ningekupa wewe. Upendo ningekupa wewe. Mamo yangu ningekupa wewe.
Since you came over, gotta say you're my favorite girl. But your body feels so nice. I wanna take you, I wanna take you when you want. Nimekulia roho yangu, nikaukunde mviti mambo zanje. I want somebody, somebody who's gonna wake up in my bedroom. Mkonzi, awuzagwani honza kasheri. Mamachogo, chocolate, baby, yo. Mamachogo, mamachogo, chocolate, baby, yo. Shawty is like a melody in my head. Now I'm too warm and it's on my way. Mkunzi, ahuzagwani, honza, basheri. Ahuzagwani, honza, basheri. On something, girl, there's something about you. You touch me, I lose my composure. Moyo ni wangu ni wewe. Love it when you bend down, oh, sura minimiza. No, mama, so, oh, mama, sita, sita. My friends and family must love you like first. Chimoza kumutima, baby. Umora mungu, sinabonanu umucha kusa. Oh, my shade. I wanna take you, I wanna take you when you want. Nimekulia roho yangu, nikamukunde mviti mambo zanje. I want somebody, somebody who's gonna wake up in my bedroom. Mukunzi, ahuzagwani honza basheri. Umachoko, umachoko, chocolate, baby, yo. Umachoko, umachoko, chocolate, baby, yo.
Flexo, ahí yo, figareto, colo, shorty on my own, you
International Boy, DJ Perez.
Nimegundua siwezi bila wewe my baby.
DJ Perez in the mix.
Baby, wakishwa kiroga na kuwagua tinachojua anaitubariki mwenyezi mwenyezi yananipa mapenzi chema yana haya. Ananipata mtamu asali foke natolewa dosari moyoni nishi ham mina ye bamba baby nunca te dejaré. Let me be your side, be my side. Oh, mimi na wewe paka milele. Let me be your side, be my side. Oh, hey, yeah. Oh, oh, Penza lisumi kwa vitabu eti kukariri malezo wangu wamefata ustara na mekidi vigezo kishi ni mkimba tarabu mwitowi kwa mchezo kwa raha zetu atumeta yudi mindyo chetezo yomana nani ona nani neba yomana ananipata mtamu asali kwa kena tolewa dosari moyane nishia mina ye bamba baby nunca te dojare. Let me be your side, be my side, oh. Mimi na wewe baka milele. Oh, let me be your side, be my side, oh.
Aisha, mzuri kama kachoro budi kakupa mola. I'm like my, oh my. Macho yake anavunga just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata like my, oh my. Gozi yake inavometamet kama shima. Hivi we unazani na kutamani la nipwe trese zaidi ya vile navodhania. Kina biyo kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be my
kama kachora kuno kama dondora. I'm like my, oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori anavyo virembua abadisha plaka kola kwa spendo madola. I'm trying to make you my. Na hizo puzi zake kamudori anavyo jishawa nisha jaribu kumbapasa Dar es Salaam Nairobi ni Mombasa sija mwona mpaka sasa wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manumono na chuki eti mara kiuno mechongesha uturuki uwajibu kurupuki penzi lako ni asari na mino nyuki kelele zao za chura hazini nyimi tembo kunywa maji watasema mchana na usiku atalala umebariki wa sura kwenye shindano la warembo acha nkupe tajiri.
kwanza bado kijana, kifuani hapajalala.
You such a beautiful woman.
Tulia, 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 t
Perez in the mix.
Mate ya kumeza mimi sina, ya kutema tatu wapi. Nimesha fika kwenye kina, huko acha tazi ya wapi. Kochi la moyo wangu na kupakalia baby kama sati. Na kutunukia mapenzi.
Akija nyumbani kunoka mvivu. Jama ikawa bala. Nikawa nikimsema napata maumivu. Grafa nkanza sinya.
Yote sababu ni mapenzi. Ndo anofanya ni mueleze. Jama najua mapenzi. Naomba Mungu tuzeche. Nimefunga mlango hakuna kuingia. Jama nikifantazi kiwa hapa. Kafahuru mtihani mia kwa mia mu baby. Harusi tutaifanya kwa Mkapa. Nasema na wewe
wenu mtu wangu.
Nyongo mkali ya ini.
Kipenzi changu
mahabuba. Kipenzi changu
wenu mtu wangu.
Toka black and white.
Jamani
kipenzi changu.
Bitch kaga tu. Tulianza kama utani ambao Simba na Yanga wafiki yani kapo frani kama Hamisa kitasa Aziziki wakasema Azai
penzi wangu
mimba hawezi kubeba. Mini kamfunga kamba nikamwambia baby kajifungue leba wakasema na chai bado nikaona shega. Nikagiza vitafunio nikaanza kumeka watu wanataka majibu nilivyo bandidu imekuaje
tunapendana
mwenzenu nilijaribu kama nguo nikapenda inavyombana na sasa nimefunga mulango hakuna kuingia. Fantasy kiwa hapa kafauru mtihani mia kwa mia. Harusi tutaifanya kwa Mkapa.
Nasema na wewe
wenu mtu wangu.
Nyongo mkali ya ini.
Kipenzi changu
mahabuba. Kipenzi changu
wenu mtu wangu.
Jamani
kipenzi changu.
Doka mando kabongo, ama nimezizima ya moyo. Amu nzima na songo, na jinyi mara pate furaha. Sina mama sina, si unajua misina mawe. Nono na zongwa na ubachela, nilisubiri urudi ni kuhoe. Suli na mbione na soma, umerudi na ulezi mtu na mwanae. Gavi pesa nivyo tumba, oh mama, nilijinyima upate. Sasa unaitwa mazaa, na umesha zaa, akili na mwili nimepagawa. Na kunywa energy na sina power, maji ya kunywa ile womena. Salamu na tuma, nipa yolo lisoma nae. Nikipike simu napokea, unaongea ulisoma nae. Ulisema oyo msela, msela oyo nasoma nae. Tunde langu wakala sela, katafuna tafuna. Oh sela, 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 sela,
the international boy, DJ Perez. Perez in the mix.
Sitaki tena moyo, ikiwezekana nipewe mwingine. Nitaifuta memory, ihamie dunia nyingine. Kuna watu na vyetu, kuna watu na roho za kwetu, no. Acha watu mijitu, kuna mijitu na roho za chatu. Chimba nenda mama, chimba,
chimba.
Ini bado ni mzima, imeribu poti injini mzima. Itaanza upe tena. Chimba nenda mama chimba.
Chimba
nini bado ni mzima. Nimeribu poti nji mzima. Itaanza upotena. Salamu na tumani kwa yule ulisoma nae. Ikipige simu anapokea. Anaongea ulisoma nae. Ulisema uyo msela. Msela uyo unasoma nae. Tunde lango wakala sela. Katafuna tafuna.
oh, Stella, 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 Stella.